Genie X Double Six.
Yani wazi shapenda na nashindwa jizuia. Oh, ndo hivyo. Na hata unge kuwa donda, ninge vumilia. Baba ndo hivyo.
I give you little, little west
61, nobody. Let me show you what you missing. You are paradise, but I heard